Studio Tamani, kettude kabaruji mon e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare noga e joyi lewru juin hitan 2024 yambe sappo e jiddi jablike silima e chapannayi joyi maison la presse bamako do nyutti non kabaruji di kikin hande woni ali sisi ajaratu trawol on to boggi jande to kanko jihadin ke lidi amen di do woni yadda aga agalika so lando jabi waram yittinede yoto sudu sariya modu la adnar allan mom noddirta cpi o do anniya mo ndudo sudu ka bami o yettam san yordo yimbe le gombe le saha lidi amen di anan ke lam hakkundeje odon colonel Assimi Goita dawiyaade le leedi Burkina Faso honorom honoma ko do woni kanko capitaine Ibrahim Traoré jabbitike mo le ngallure mu NDBT hande habude rafi jukungo le leedi amendi avocat sans frontières Canada gonde le leedi amendi kana yidi horongoji wade fewde yanongoji bamaadi so yettina yimbe bangal lende le basi leedi amendi be koliti dum le batmot mo ngadi kenye bamako do sakrab heedi be don sambe kabaruji dum joganon kiket hande bisimna mon on helale dum Sud Saria modon leedi amendi mom noddirta Cour Penal International yaltini anniya yontere bettinde mo holtile mudum wiide jihadin ke leedi amendi don yaada aga agalika to ya le annar alla no fu onange kanko ardi do gubal gal be noddirta groupe de soutien à l'islam et aux musulmans don jesimka ananara sabi warangoji do wadi fuddode guerre fuddode habole leedi amendi don bande hitan 2012 warde 2013 yimbe le gombe le leedi amendi budi fu gombe le sahal leedi ka holliti wiide yitti san o do dabere mo ndudo sudu bami fewde odo gorko haa mi odo gorko ka bi nangol mudum tan wayi latar sababu wartirde jam li leedi amendi fa kebe famtar kedde osmanyal bulu sitasi libi
e himbe wombe le saha leedi meden di koliti wiide de dabere na han yettede hakkilo mabbe sini yad ag gali heb amanangede no welan san himbe mali fu buri wombe le saha ngal
yad je fais partie des cerveaux
yad agali kanu horejo gube don be heti wadde bonalaji mawdi le leedi mallin sobe wad imadraji handen wibe meedi tungunde mo duyo huune ko natto sabe ndunde bon laaji ko watte e jamare leedi Mali to ben hantinade fa hannen be nanga horebe gudun mi hitebe fu e damudun gaso hannen e fi dabiri mudun mi de tijji be de waji jukkundi golleji mudun menen ke sum lamdama to huuni ko han waddede jaati
en tout cas nous pour nous c'est quand même nécessaire
e wi seba hakile nangugol yad ak gali wana hunde yafunde Pierre Claver Bakoroba Traoré jangino faculté des sciences et techniques do bamako do e hakilo mudun kina imadraji mawdi ngade fa o anya heba yottade
les français
lamu leedi France wadi watti goddo ana tewtama gaccagal mudum holliti be yiemo caggal modundu leede amerique holliti neddo fu do wari kanko yadd agali hokkan dum kalsi fa heewa o hebeka mbareede nyol man handen sobe wadi tongande ko noddete mandat dare sabe tongude mo dum wana hunde ko jukata fe goto ga wadde ne tongande mandat dare caggal kanko yadd agali ana nato sabe handen leede to suudi ton beede feddabreji mo birano wodiri pato hewte
mekintinde wiide kalti dal be noddiri dialogue intermalien ngada ngal fa jam hebe le lewru me yabbe nondu article dal wadde e gube jaddin ko wajede
jaddin ke goddo kasem don na Al Hassan ag Abdul Aziz ag Mohammed ag Mahmoud kaydo waram andude so tay yopitite na lu jukete alal barnde so lando jabi urdu fed mudir tafaham Cour Penal International on dudo sudan wondi nudo sudo an wondi sardo odo gorko sabi bonandaji do wadi fewde hakkeji bibbe adama en kanye e warangoji le lamu tomoktu le leedi amendi dum sarugol makko gol fuddi sappo e nayaade sappo e joyi lewru juin hitan 2020 sakrab hedi be ando no bay tottude hakkilaji modon fuddo do kabaruji do hel amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter kanake lam hakuneje odon colonel Assimi Goita yottike waga dugule leedi Burkina Faso le dawol gidira ko fayoto golle bete hande kanake leedi amendi hono mudum doni kanko capitaine Ibrahim Traoré jabbitike dum no yotti leedi mabeni be do yimbe didom ka joda hala jabbi hakune mu emme ga fey hunde ka yimbe anda hudumbe jantodi fa kebe famtare anni ko kanko bam docteur Bamba Hussein Ben do woni andan do sanni kabaruji bilidi hakune golida hakune leede le nar Allah ndo holiti wiire gol do dawol aranderowol kanaki lam hakkunejo yaade le leedi Burkina Faso ka an holita kulantereji kewdi fa keben famtara anni ko haltan draman mayga do festan sida sidibi
c'est ainsi vous avez remarqué Mansila Toma
le o watti on mati le gene noddoten Mansila ka e Toma leedi Burkina Faso metti mawda matama tonno sabe yimbe lonbe hite ben wattum bonon laaji dona nato sabe handen leedi Malnin ba wondirle walde ko noddoten AES wawa hedde cegan ta watte koyde mudum e kabaruji leedi Burkina lam leedi Mali wawa so jantay wawa do so faaba kaki gitramu en Burkina Kobe. Sabi, Lady Mali, Lady Niger, Lady Burkina Hanen, be fi dabiriji be holliti fana dokunrum juude yu habre yibe lon be hite ben. Yaadu horjo Lady Mali Hanen, de Lady Burkina yu hunu mawna non sabi no wana tab sabe kolay hebe hakuna de lede diri fotar kazin be dokundra juude be huncha tidalaji ku de lede wolle mudum. Sabi so di bonalaji habama bibbe lede den heba wadan gurgal lobbal. Mede tijji dabiri fu be wonde fiide Hanen timmunde ne wolle yu hunu ko hana wilde homo fu.
La démarche salutaire elle est bienvenue.
Jokitagol horongoji bangal tidalaji bamadi so wettina rewbe yogabe bangal lendele basi lede amendi do woni ko avocat sans frontières canada kan e goldidibe mudum beedade bal société civile buri fu wuldafle lede amendi kan en ka yidi be koliti dum fewre le nyalawma ke nadul adnar allandu ittude fa laaba di do bonandaji ngatteedi fewde rewbe wakati basi avocat sans frontières lede amendi holiti dum tala altiner kenyem le joda hala mudum hakkune mudum kan nancinobe kabaruji di bamako do ila 2012 lede amendana wonde fewde titalaji kewdi lede amendana wonde fewde titalaji kewdi fa keben famtare Musa Malisi soko hawre e kawrtangal anni ko hebanem do heno festan sita sidibe Ousmane Alibun
avocat sans frontières ASF Mali yo walle wotre to avocat ko heemudun korti ana habno hajjeji bane adama lewi horejo no walle Brian Menele o holliti wi yimbeji wadbe bonalaji fetide jamaren jukkata kan fe to lam on
les violences sexuelles entendu
yan goji ngatte do dad le wattu basiji yo hunde bonde sanne bangal hakkeji be adama en gabe en nawturo don lay basiji yala ana bon hakilaji jalleni di o kabar bond ana wada sanne le nukuji kewde leydi malndi do rewbe janete kanya bibbe rewbe fay warbe ditoraji ana kewto dum ben
tim de ces actes
lewi kango Mariam Benikoro Traveri wondo le walle Wildafka Ali Keita goto jiado le walle noddirtane collectif cri du coeur ben teutra lam on tinno fi dabiriji yalla be jimbeji be bonalaji wada feeta mu en ana heba faabede
on demandant au ministère
ben darte e ministère humaninde sariya kanya gullerde humaninde de kabaru sariyaji ngada e boddo muben fu yalla an wada lugongoji do di bonandaji to nyaabe gon hakke tottede hakke muben le wattu nango hakillo do kabaru potal bangal sariya dun nafamun ana mawni sanne ko ay nafude to nyaabe bangal hakkille
ciagal mudun kanko Amir wala noddirtene conseil national des victimes o holliti widabrije ana wonde fiede yalla be yimbe be torraji hewti ana heba faabede Fatmata Touré holliti fa hannen wimbe hewbe be bonandaji ada feeta amen ko hewbe mabbe hanbe faabede inde e winna matimi
capitaine jagaboule em leedi amendi don piobe balom leedi amendi amari traoule ka ana nodda yeso fema futo nodda ma sabe bindi do wadi do beme ande to le bindol mako gol o do capitaine holiti e wiide kanyum ka mila e feso jagaboule em leendi ka ana wada pide mudum keddidi yalla leedi amendi ana heba yaade coupe du monde hitano 2026 so fedde fifa ne daraki darne mudum capitaine o ka baldi do hokka yalla o yotto yeso de do fedde
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
suka got mbaro dubi jeegom kanyum ka ndiyam meji nabi dum lafiya bugule commune noyoba district bamako do dum wadi altinere kenyem nogay e nay lewru juin hitande 2024 tiagal ko kam o tobito sanne ko galle mako ka yimbe mudum fa hande anda fu hoto o do suka yaari o do kabaru ka fa han o do kabaru ka na metti sanne yimbe le gombe le gallure lead bamako do buri fu yimbe kanako be lindi fa to commune ngaji do holiti wida na wondi fiide dabereji fewde majjum haya hodum fu sabbi bini haya hodum fu sabbi so yimbe fa hande an heddi tipade tundiji le e fuse ngaji de hono fu way wadede yalla sukabe amen be an heba renede wakati to bo fa kemen famtar an ko isata jara kan ke amen ngombe le kreduji de banen do hendo festango sita sidibe
ni sanguli laibe demsenu
ma matu da kamu bawli ka fuwa han haggure sukabe fule sulu leedni mi golle mudon di ndiyam an wada mudum bonanda san so ayi kamu bawli tam renta dena sukabe man dena ko wobbe ko selli hen kata hadam suka mada yaltude yaade damal mayo na duto ndiyamiji be torto so kamu to hitanu fu himbe an yolo
bok mado ka dong mado
on wari nande joni dane kanko maymuna dambele goggo abdul karim kunati cugalen gote yeho e dubi jeegon heddi jampoli kenya altenere noga ene lewru juin hitane ujnyati den noga ene le dene lafya bugu geni bamako do sara ko he mudun ana sugri hanne sanne dodi titalaji tobo kaina sugaben fadirte hen tegal mudun le geni yelmani fatade segu kuchala sara ko hewi holliti dabiri mawd an hanne fiede yalla sugabe pamarben rentele nungu hikajo
suka wana nedu gotanje tegal ko kamu o dari ko o yaltidi e honoro mabbe o daro damal fonsi don won do otati so o samile ndiyandam yimbe ndiyan gonnoɓe ɗon ɓe fuu tewti fa yaltinanmo ga ndiyan ɗan sembe muɗum ana mownuna sanni na yaadi e makko minen ka min nardaɓe ɓe gaɗa koɓe mbawi fuu yalla fosiji ɗi ka ana heeɓa
uddeeɗi
o bonala waɗaɗo yo hunde hannden ko han tawede dabiri an han feeɗede muɗum ɗum ko holliti hooreɓe mairie commune joyi ɓole guenni bamako ɗo lewi kanko Abdina Karambe chef division administrative le mairie commune neyɓo ko holliti wi ittugol tuniji e nannan muɗum leɗɗi ɓoli wonan golla neɗɗo goto le commune ngaji saabi yimɓe ko heewi hannden ana tippo ñamaɗe nannan muɗum leɗɗi kanovoji ɗo tiɗni golleji muɗum
wonɗati ɗimin gondi jokkude le ñalawma hannde o le hitan 2024 fuseji ko yettoto sappo woni ɗimi jaltinta tundi muɗum yalla ndiyan ɗa na heeɓa ɓettorade no newiri taweede immadaraji gonduɗo waɗede ɗi fuu galleji ɓattiɗi ɗiɗo fuseji so waytay nesuji mumen ɗum woni ɓamɓe wakkati fuu tundi muɗum so yaha yuppa le fuseji ɗi golleji ɗi ka meere latto
lewi kanko docteur Soumaila Diarra goto e gollo le nokkunodirteɗo systéme d' alerte précoce SAP on tewtira saaraɓe tinno watta haqqille e sukaɓe sanne watti ndungu joni
haɗude sukaɓe yaltude so kamma ana wara saabi liggore ana wawi laatade sababu maygol e ɗin wakkatiji saabi ɓe anda bonanda ko ɗum wawi waddude ana hani ko yimɓe jaɓa hakkilleji ko protection civile e météo hokkata sallayɗe mballa hooreɓe e saaraɓe ɓe ɓuytugol hono ɗi golleji
kabar yogaji holliti kasin wiile guenni bamako yimɓe heddikelli dian kammu keñe ɗungu saabi hannen so yimɓe ko heewi ɓeɓe lamdi hollitti wi sukaɓe fo na handi e denago le watti toɓo joni
sakaɓe heɗiɓe on paami andoɗon mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga hono no andirɗon neɗo mbawi heɗitade ɗiɗo kabaruji fay to magasine amen on fo o noddam kuna foni o gaɗanma 37 321 ɗum mere mere no gaki na tawro ɗon buɗinogay crédit le téléphone moɗon wakkati gonɗo fa gaɗo oɗo appel andoɗon mi kaddete kabaruji amen kikiɗe hannde fadde jeehe fe nokɗe seeɗa yewtere amen nde wara jokkitade assalam magasine amen toutes les femmes du Mali ñalawma hannde o ana nawri banggal ñalawma keeɗnawle adunar allah ndu rewɓele cuddiɓe hono fuu ɓeɗo rewɓele watta fa faabele leydi amen ndi hono fuu ɓe gatta ɗu fa ɓe ndene leydi amen ndi finatawa o darde muɗum ana mowni sanne hay oɗo finatawa du ana hokki sanne du rewɓele cuwiɓe rewɓele cuddiɓe darde ana hollita du rewɓele ɓe kulleji ko hani wadde kulleji ko hana wadde wakkati du wakkati no suddi fa keeɓen famtare no ɗiɗo golleji fuu wordi anni ko Ramatou Haydara heɓani em do hendo tawo mi hoore Houssaini Cissé mi kiire jaam le leydi amen ndi darde fina tawa ana mowni sanne banggal rewɓele cuddiɓe le wi Mamagna Kalil dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe fina tawa Tomboktou debbo cuddiɗo ana hani ko teddina wakkati kolitaɗo o caggal so gora muɗum yawti
dawoy kuñafaji
so gorko debbo saami ɗum wajibi noon heddade nokku goto lebbi nayyi e balɗe sappo ko hani wonde woni duwanade gori ko camɗo o bangge makko neɗɗo goto na ɗiɗo hani taweɗo ton dokkoɓe mo hakki leji so wona ɓen wala fuu kanɗo yiidemo o hana merde sanden
ndusimakaci
umu tembeli mbaro duuɓi capantati e jeegom joni woni ko sudditi lewi oɗo inna sukaɓe jeegom gonɗo bajalngara ana lewuddu leydi amen ndi wakkati o wona ko newi feyi wonko o sifoto e ɗo ko yihi le hem
balɗe jetti jokkuɗi camgol makko miɗo yiile a sikkan hono yontere fuu nde o saaminde miɗo heddi milde makko laton to kam a sikkan omo yeeso am nden fini mi juulan mi itta sada
lewi Hamidou Entrawole andanɗo kabaruji ɓiliɗi hakkillaji ɓinguel adama ɗoni psychologue rewɓele suddiɓe an hani ko faaɓe yallaɓe keeɓa ƴaɓɓinde mboyi yonki ko mayde gora mabɓe watti e mabɓe
mo yimɓe mum caami ana haaja mballa yimɓe gonɓe guere mum fa sanden fa yaade e joƴingol hakkille ma kañum e hawrinde ɓe de haaldal waɗe hakkunde mabɓe
somi ɓettike feyi ko ɗum wawi yettinde hakkille ɓinguel adama rewɓele cuddiɓe ana yiiya tiɗɗalaji kewɗi kasen ɓuri fuu banggal keɓe ko heewi mabɓe fuu wala bawɗe Fatoumata Cissé debbo cuddiɗo goto le laamu sikaso yo goto e jiiɗo hono siɗiɗo tiɗɗalaji
minen min ɓettiriki tiɗɗallaji ɗi fuu saabi so gora ana bangge ma kañum e so saami ɗum wadda fey seeɗa gila hitande 2004 miɗo waɗa golleji pamari salla miɗo heɓa biltude haajeji am e haajeji sukaɓe am
saabi tiɗɗalaji cattuɗi watta so le ñalawma hannde o rewɓele hewbe cuddibe kanyu en kana tiide juude mum sanne teddinde wakati kolita do kanye goleji kandi wadede le hendi Boubacar Bokum neddo andan do kabaru bilide nedda ko
parle passé c'est
arande no yimbe be gonduda nokku goto kinnoto debbo nden no haja wiide o kollan salla o heba ko nyamata no wala namu dum wiide o wadan goleji salla sukabe makko ana heba jangude gondube makko kinnoto de kulleji fu on wakati handen o wallondiral fu majji dum sabi ana ti di rewbe kinno jodagol mun hono no hani
dans les règles
kanko dunki andan do kabaruji bilide sariyaji do woni Ibrahim Ben Mamata Touré holiti wiide le leedi amendi rewbe lo cuddibe kanyu en du ngedu mu em ana ko ronete haya ko hewe beedo rewbe fu ana yi'a tiddalaji nawdi bangal hewtude ko woni ngedu mudum bangal jawdi ko gora mudum yoppi tagal
selon le code
de hala sariyaji suudu e yimbe debbo jodido ana handi e accaade goriko tiddalaji ko rewbe jodi kebata woni halaji kewdi do be ngoni do e ko dinaji tawe sharia o jati holliti hono de golleji
kabaru rewbe le cuddibe le leedi amendi kana wembini san nga imadraji mawdi ana wondi wadede yalla idum heb waytaade fewde nyalom ke nawl adnar allah do rewbe le cuddibe dunki en andan be kabaruji bilide nedda ko kanyu en ka annarda jamande tinno faabo rewbe le cuddibe yalla kanyu en do ana heba wurdude no moddiri